강고 미하가네
미하가네 무시카메
사투보나 시저지 햄보야
오야
니도 코메사 고도 시카메 누아가라네 치카보 두루안에 농안지 예고 사탄이 나바수치세 입디스 모보나 쿠코비사시라 나누피 사과요 예고 이미지서 두번 우부 스쳐지 해볼자 줘야 니도 코메사 안건도 시카메 두아가레를 지켜보 두관에 농안지 예고 사탄이 나와 수치세 Simona, kukubiza shirana nukifuza kwa yoyego Aturanga shimbere nidu tsingwa Nemo humure Nemo komere Nemo humure Nemo komere Mugama wingabo ni Yesu Kristo aturanga shimbele ni dutsindwa oya ni muhumure komere ni muhumure ni mukomere ni muhumure
Do korimi di momnisa, kambi do chi
birahari
umwanze wacu tuzuza kumwami
nidutabisari
tuzamurirwa
murege dukore hakiri kumanywa dukora n'umwete
umwanze wacu tuzuza kumwami
haleluya nidutabisari nidutabisari
Yasashimwe bene data banyarwanda banyarwanda kazi aho muteraniye mwese aho muri mu Rwanda bari no mu mahanga abari hafi n'abari kure bose mbifurije amahoro n'imigisha ituruka ku Mana. Yasashimwe cyane Jean Claude Habimana ubifuriza ishya n'ihirwe kandi ubasabira umugisha Uwiteka akomeze kutugirira neza twese. Shalom shalom. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo ryitwa kwihangana. Turi mu bihe bitoroshye, ibihe imiryango myinshi iri mu kaga, ibihe abavandimwe n'inshuti bari mu bibazo, hari ibyago, hari amakuba, hari intambara, hirya no hino biracika. Nimba utekanye ushyushima Imana kandi nawe udatekanye uri muri ibyo byose urimo gucamo bigoye ubishimiremo Imana nabyo kuko byose bibaho mu kuboko kw'Imana mu bushake bw'Imana se cyangwa se n'ibyibayemeye bikatugeraho mwese aho muri buri wese aho ari ndamukomeje. Ndakomeza imiryango yabuze ababa muri ibi bihe. Ndakomeza umuryango wa Esperance Mukashema, Imana imuheruhuko ridashira, intwari yabanye n'abanyarwanda batari bake kandi yitangira umurimo wo guharanira impinduka mu gihugu cy'u Rwanda. Yitangira kuvuga ukuri kuzabahora abanyarwanda, ukuri kuzabatura abanyarwanda, ukuri kuzadukura mu bibazo araguharanira. Yatabarutse rero akiri kuri urwo rugamba, Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Turakomeje umuryango we rero, abasigaye mukomeze mwihangane kandi mukomere. Ni ntimba ikomeye kandi si mwenyine, ikomeye kuri twese abamukundaga, cyane cyane abakoranaga nawe mu murimo wo gushaka impinduka mu gihugu cy'u Rwanda, gushaka ubutabera, ubutabera bwunga, kandi yarabuharaniye. Yiyemeza kudaceceka, yiyemeza kuvuga ikibi no kwamagana ikibi, ahereye ku rupfu rw'umwana we Sheja. Imana rero imuhe iruhuko ridashira. Turihanganisha n'imiryango yose yabuze ababo, mwese mwatakaje abanyu, abatakaje abavandimwe, abatakaje ababyeyi, ndetse reka twihanganishe n'umuryango wa Joe Habineza nawe watabarutse muri minsi. Namwe mukomere kandi mwihangane. Joe Habineza nawe Imana imuhe iruhuko ridashira. Yari umugabo wakundwaga n'abanyarwanda benshi kandi yari abikwiriye ko yarabikoreraga, ariko niko mwisi bimera. Ntago dutura nk'umusozi, buri wese agira igihe cye cyo kubaho n'igihe cyo gutaha. Mwihangane abasigaye, mwihangane umuryango we, mwihangane ndetse n'abandi bose babuze ababo muri ibi bihe, haba bishwe na COVID, haba bishwe n'uburwayi busanzwe, haba bishwe n'impanuka, haba n'abishwe bigenderewe, haba n'ababa barapfuye biyahuye cyangwa se nabo bicaga bakavuga ko biyahuye. Impfu zose ni impfu, gupfusha no gupfusha n'agahinda n'agahinda nta cyiza kiri mu kuburo wawe twese turababara kuko wawe abagiye kandi utazongera kumubonesha amaso y'umubiri ariko hari ibyiringiro yuko abapfuye ngo bizeye bo tuba tuzongera kubabona ariko tutabonesheje amaso tuzabonesha amaso yundi mubiri mushya amahoro y'Imana rero akomeza kudufasha abasigaye ku isi twese dufite umukoro wo kugira ngo twitegure natwe turebe ko twazagera ibudapfa twazagera muri ubwo buruhukiro bw'iteka kandi twazarangiza urugendo amahoro kuhakorera rero nta kundi n'uyu munsi n'ubuzima bwacu turimo nibwo budufasha kugira ngo tubashe kubikorera ni byiza rero ko bidusigira isomo byo kubona yuko abakomeye n'aboroheje bose bagenda bakadusiga abasigaye natwe kandi tukazagira igihe cyacu cyo kuzabasangayo ahari aho byaduha isomo by'uko twabaho mu iyi si twiyoroshya tukabaho tutikakaza tukabaho tutarenganya tukabaho tutica tutiba tudasambana tutikakaza tutigira ibyigenge tudakunda isi kurutisha Imana cyangwa kurutisha ijuru ni igihe cyo kwiyoroshya rero no kugarukira Imana kuko iyo tugihumeka umwuka w'ubuzima bakira amahirwe yo kwihana yo kubabarirwa yo kwakira imbabazi z'Imana ndetse yo gutegura ubwo buruhukiro bw'iteka ni umukoro rero wacu twese abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugira ngo tugerageze kuba beza duhindure ingeso zacu duhindure imico n'imitekerereze hanyuma tugarukire Imana ijambo ry'Imana ratubwira ngo nitugaruke izatugarukira ngo kandi turwanya Satani nawe azaduhunga Imana rero dufashe kandi tugire neza ndacyakomeza kwihanganisha iyo miryango yagize ibyago muri iyi minsi kandi n'abandi mukiri muri ibyo bibazo wenda murwaje cyangwa murwaye ndabasaba kwihangana abari ku ngoyi mwese ndabasaba kwihangana n'imiryango yanyu ndayihanganisha ariko nabo barenganya bashyira ku ngoyi abanyarwanda haba hazwi mu magereza haba hatazwi mu ma safe house aho hose abarenganya nabo ndabereka Imana ndasaba Imana ngo nabibagenderere ibarebe kandi ikore ibitangaza abari ku ngoyi babohorwe nicyo twifuza naho ibyo ko bica abantu bakabakorera iyicarubozo bakashaka uburyo kibaza bica buhoro buhoro kugira ngo basange nabo bose twavugaga batambutse ariko najye wanibutse ko nabo bicanye nabo igihe cyabo kizagera bagapfa ya kuko icyo ukora kuri iyi si ubugurije ni nko kuguza cyangwa se nko kuguriza ubwo rero ubugiye mu mwenda kuko Bibiliya iratubwira ngo wicisha inkota nawe azayicishwa uko muniga abantu namwe muzanigwa uko mwica abantu nabo mwe muzicwa kandi uko mwohereza abantu Yerusalemu namwe hari igihe kizagera cyanyu kuko buri wese afite igihe cye murabikora Imana iravuga ngo ibyo murabikora nk'abihorera ngo mukagira ngo mpanwe namwe buri ikintu gitangaje nuko abantu bitiranya Imana Imana ntago ikangwa n'umubiri Imana yita ku bugingo bw'umuntu twebwe duhumeka naho iyo umubiri w'ikote twambara kenshi Imana ntago agaciro nubwo hari igihe biba ngombwa kiwurinda kugira ngo bwa bugingo bukomeze kubaho kugira ngo kubw'impamvu runaka Imana ibitanze wenda ishaka ko umuntu yihana cyangwa se inafite n'umugambi kuri uwo muntu n'umugambi ukomeye wenda kuzamukoresha ikabona ko igihe cyo kuva mu isi kitaragera ariko iyo gihe cyageze Imana irabyemera umubiri ukawuvamo abo bicanyi bakica bakabona birakunze bakagira ngo ni imbaraga zabo ariko nuko Imana iba yabyemeye. Ijambo ry'Imana ribitwemeza neza ko mu gihe cya Kristo akiri mu isi, mu rugendo yagize rwo kurenganywa n'inzira y'umusaraba kugeza igihe yishwe, niko byagenze. Hari ijambo yavuze ati, ubundi kiregiye ko mutigeze mumfata ngo bikunde. Yari afite imbaraga zamushobozaga kudafatwa n'abantu cyangwa kugerwaho n'abantu uko bashaka, ariko igihe kigeze n'isaha igeze byabaye ngombwa ko anyura mu rupfu. Ntago ari ukorera abantu bari bamurushije imbaraga, ahubwo nuko ari igihe cye cyari kigeze cyo kuducungura. Umuntu wese aragira igihe cye. Nawe ureba aba bose turimo kuvuga batambutse bo muri iyi miryango ndetse n'inshuti twakundaga, inshuro nyinshi zitabarika Imana yabarinze urupfu, ariko muri iki gihe bakaba noneho rubatwaye. Nyuvuga ko ari igihe cyabo kigeze. Ababicanyi nabo baba bazi ko bica abantu bakabaroga bagakora amayeri yose ashoboka, ariko nabo bajye bareba inshuro nyinshi, inshuro runaka baba baragerageje umuntu kumwica ariko ntibikunde. Aho bakuyemo isomo barakomeza bagahatiriza, kubera yuko ari abana b'umwijima, ari abana ba Satani. Bibiliya iratubwira ngo nta cyabuza ibisitaza kuza ngo ariko ubizana azabona ishyano. Imana idufashe cyane. Ndabihanganisha mwese mukomere, Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, muri mu byago bitandukanye, muri mu ngorane zitandukanye, muri mu bukene, muri mu nzara, muri mu burwayi, muri mu kungoyi, muri mu karengane, muri mu kunyagwa, muri mu gusenyerwa, muri mu kunyagirwa. Abarenganywa na leta, abarenganywa n'abavandimwe, abarenganywa n'inshuti, abarenganywa n'ababarusha imbaraga, mwese ndabihanganishije. Mukomere kandi mwihanganire mu Mana. Imana irabireba. Mwe gutumbira ibibazo n'ibyago, ahubwo mubura amaso turebe mu ijuru. Twebwe abasigaye tuvuge ngo twebwe, twebwe ikimana dusigarije, twebwe tugihumeka ahari kurira kwacu kwaturaririra ijoro, nyamara ejo bugacya impundu zikavuga. Reka dusenge. Imana, Mana yo mu ijuru, ndagushimye kino gihe ndetse uyu mwanya by'umwihariko duhaye ko gusenga, ko kuza imbere yawe. Tuzanye imitima yacu, benshi muri twe dufite intimba, dufite amaganya, dufite gushengurwa, dufite ibikomere, dufite umubabaro, dufite ingorane zikomeye turimo kunyuramo bitewe n'ibihe turimo. Mana, benshi muri twe bari mu kaga, benshi muri twe bari mu gahinda kubw'ibyago byatugwiririye. Sabye umugisha wo gukomera, wo guhumurizwa, wo komorwa ku mitima yose irimo kurira imbere yawe, ari abababazwa n'ababo bavuye mu mubiri, ari abababazwa n'ibyago byabagezeho bikabababaza, ari n'abababazwa n'ibihe bidasanzwe arimo kunyuramo. Mana, ndabasabiye kandi twese turisabira kugira ngo duhe kwihangana. Tweretse imitima yacu tubabara ibyaha no gukiranirwa kwacu kose, kuko iminwa yacu iravuga igacumura. Turatekereza tugacumura, turareba tugacumura, yewe n'ibyo twumvisha amatwi tubitekerezaho tugacumura. Mana, utubabarire. Ndetse n'ibyo dushoboye gukora, hari ibyo twirengagiza gutunganya nabyo, Mana utubabarire. Kuko ijambo ryaratubwira ngo nuze gukora neza ntabikore mubereye icyaha. Mana, babarire Abanyarwandakazi n'Abanyarwanda bose muri rusange. Nkomeje kwihanganisha imiryango rero yabuze ababo, by'umwihariko umuryango wa Esperance Mukashema watabarutse tukimukunda. nsabiye abana be nsabiye inshuti n'abavandimwe kugira ngo bahe kwihangana gukomera bahumurize Imana nsabiye umuryango wa Joe Habineza nawo uhumurize Imana kandi ufate mu mugongo ukomeze kuko ngo ni wowe se w'imfubyi kaba n'umugabo w'abapfakazi Imana ube muri ya rugo nk'uko wagiye ba mu ngo za benshi bapfakaye kandi ukaba ubasha kwihesha icyubahiro niko nsabiye umuryango ndasabira imitima yakundaga uyu mugabo watabarutse Mana abanyarwanda bose hirya no hino bashenguwe n'uru rupfu mbasabiye gukomera ndagushimye rero kuri Imana yacu ukomeze rero hirya no hino imfubyi n'abapfakazi ku misozi abari hafi n'abari kure bose ubiteho kandi ukomeze imitima yabo cyane cyane kugira ngo ikomeze guhuguka ye kurangara ye kwigunga ye kwiheba ahubwo igupfukamire ikuramye hanyuma nawe abere Imana abere igisubizo kandi uzibicyuho cyababo babavuyemo bagikenewe urakoze kubyumvise kandi kumvise gusenga kwacu komeza ubane natwe amahoro yawe Kristo akomeze kubana natwe muri uyu mwanya nange ugiye kuvuga ntabarenge ahubwo izina ryawe aryo ryawe kibari mu izina rya Yesu amen Kristo Yesu abane namwe mwese kandi mukomeze kwihangana Imana yampaye magambo yo kubakomeza no kubihanganisha uyu munsi wa none nagomba gukomeza ikigisho cy'iminsi y'imperuka ariko ntago biri buba ngombwa ko ngikomeza ahubwo n'uburyo kugira ngo nifatanye n'abanyarwanda bari mu kaga ijambo ry'Imana rirambwira ngo tubabarane n'abababara kandi twishimane n'abishima ntago rero gufatanya mu kababaro ari ikosa ahubwo ni inshingano Imana rero idufashe cyane wowe udafite ibyago muri uyu munsi cyangwa muri iyi minsi ushime Imana ariko ntugaye cyangwa se nturambirwe cyangwa se ngo winubire yuko wowe umeze neza ahubwo ndagusaba kugira ngo umfashe dukomeze kwihanganisha bene wacu abavandimwe n'inshuti bari mu kaga bari mu byago ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya gatanu uhere ku murongo waho wa mbere atubwira amagambo avuga ibice bibiri navuga nk'ibice bibiri by'aya magambo uhereye ku wa mbere ku murongo wa mbere kugeza ku gatandatu atubwira iby'iteka ryaciwe ku batunzi n'abanyabugugu hanyuma igice cya kabiri kikaba kuva ku murongo wa karindwi kugeza kuri 20 hatubwira ko kwihangana no kutarahira no gusenga no kuyobora abayobye aricyo gice cya kabiri twagombye rero kuvuga ariko icyo ntindaho ni igice cya kabiri gisaba kidusaba twese kwihangana ariko reka nyure no ku gice cya mbere kugira ngo twanze twumve impamvu y'aya magambo ubwo no kuvuga ngo turasoma igice cyose cya gatanu cyo muri Yakobo reka dusome mu izina rya Yesu ngo ngaho yemwe batunzi mwe nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kuzabona ubutunzi bwanyu buraboze n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese ingese yazo niyo izaba umugabo kubahamya izarya imibiri yanyu nk'umuriro mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu ibyo mwabimishije uburiganya birataka kandi umuborogo wabo basaruzi winjiye mu matwi y'Uwiteka nyine ngabo mwadamarariye mu isi mwishimira ibanezeza bibi mwihagije mu mitima ku munsi wo kurimbuka. Umukiranutsi mwamuciriyeho iteka, muramwica atabarwanya. Cyo ni igice cya mbere, reka nyivugeho gatoya hanyuma tubone kujya mu gice cya kabiri. Imana rero itubabarire cyane, yamara ni amagambo abwira abatunzi, ariko ahangaha iyo ukurikije icyo ubusobanuro bwa Bibiliya butanga, ntabwo bavugaga ubutunzi bw'ubutunzi gusa, nubwo bavugaga ubutunzi bw'abatunzi kugira ngo n'ubundi tubyumve, ariko nuvuga ngo ni abatunzi, cyangwa se tubishyize mu Kinyarwanda cyacu wenda gisanzwe tukavuga ngo ni abakire. Hari abantu Imana yahaye gukira, hari abantu Imana yahaye cyangwa se muri iyi si batunze kandi batunganiwe, niko navuga, bafite byinshi, bafite byose cyangwa se batagize icyo bakennye cyane. Ariko Bibiliya itubwira neza ko ubutunzi nk'ubwo muri rusange ubundi ntago Bibiliya ibugiraho ikibazo cyangwa se Imana ibugiraho ikibazo. Ikibazo kiri ku butunzi bwashatswe mu buryo bw'inzira zitemewe n'Imana. Ni ubutunzi bw'uburiganya, ni ubutunzi rugero umuntu ashobora gutunga ari umujura agakira cyane. Umuntu ashobora gukira kubera kwiba, ashobora no gukira kubera kwica. Muri iyi minsi y'imperuka ho harimo haraca ibintu byinshi bikiza abantu kandi bitandukanye. Hari abantu bakira tukagira imvugo bavuga ngo abantu bagikuzimu, tukavuga ngo ibyo nibyo no kugikuzimu gusa. Kugizimu ubundi nta n'icyo byakagombye kuba byari bitwaye. Iyo tutamenya, iyo bataba bajya ikuzimu badatanze ibitambo by'abantu. Kubera yuko kugikuzimu, abagikuzimu cyangwa se n'abagiyeyo n'ubuhamya tujya tubona bw'ababaye muri ibyo, muri iyo njira ya Shitani yo gushaka ubutunzi bahabwa n'amajini, batanga ibitambo runaka. Usanga rero benshi binyura mu maraso, gutanga ibitambo by'imiryango yabo, gutanga ibitambo by'ababyeyi cyangwa se by'abagore babo cyangwa by'abagabo babo cyangwa by'abana babo, gutanga ibitambo by'amaraso y'abana b'abantu bikabahesha ubwo butunzi, bukabahesha se icyo cyubahiro, ubutegetsi, bagakomera, bagatinywa, bakubaha ubutegetsi bw'isi bakabubona, kubera ko banyuze mu nzira ya Satani. Ubutunzi rero bumeze gutyo nibwo Imana igiraho ikibazo. Ushobora no kuba umutunzi ari ukwiba. Tujya tubona ko inshuro nyinshi turabibona ko abajura n'ubundi bajya bavuga ngo mu Kinyarwanda turaziranye tuvuga ngo umunsi y'imijura ngo ni 40, ngo hari umunsi utarengwa umujura. Niko bimeze koko ku isi, ariko rya ni igihe cyo kuvuga ngo nta kintu kitagira iherezo. Burya ushobora kuba umugome, ukaba umugome ukabica ukabicikiriza, ukarimbura abantu n'ibintu, ariko nta munsi, hari umunsi utarengwa, hari igihe nyine kibaho ugahagarara, udahagaze ku bushake bwawe ahubwo ugahagarikwa kubera ko igihe kiragera. Bya bindi nyine navugaga mu kanya ko Imana itubwira ngo ibyo murabikora nk'abihorera mukibwira ko mpanwe namwe. Hari igihe abanyabyaha bakora ibyaha bakanakabya, bakagira ngo Imana ntikibaho. Nyankunda kubivuga abakurikira inyigisho njya ntanga cyane mu masengesho inshuro nyinshi, nibutsa Abanyarwanda yuko, ndavuga Abanyarwanda bo muri generasiyo z'iki gihe, u Rwanda rwa nyuma ya 1994, aba bari ku butegetsi bavuga ko hari abavuga yuko ngo Imana bayirashe. Ariko hari uherutse kubimbaza arambwira ati ariko se ho kubona batarayirashe? Ubwo yari afite byinshi nawe ashingira, havuga ati reka ngo ibimenyetso byerekana ko Imana imeze nk'iyatwibagiwe. Yampaye ibimenyetso by'abantu bishwe, ibimenyetso by'akarengane kari mu gihugu, ibimenyetso by'ubugome ndengakamere buri mu gihugu, ibimenyetso by'akajagari, by'abantu bari ku ngoyi, ibyo kurirwa irengero kw'abantu, bwo kunyerezwa, kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kutubahiriza n'amategeko yashyizweho na ba nyir'ubwite, nabo ntibashobore kuyakurikiza. Arangije ambwira byinshi ntanabasha no kwibuka no kurondora ubungubu, ariko arambwira ati ubona Imana itararashwe koko? Ya igisubizo cyanjye cyari oya, Imana irahari. Imana irahari kandi iriho kandi irakora ku manywa na nijoro. Nubwo tubona ibyaha bikabya, ubugome bukabya, ubutabe injustice yabaye nyinshi cyangwa se akarengane kabaye kenshi, ubugome, kwikunda, kutubaha Imana, kutumvira abantu, abantu babaye abo mu minsi y'imperuka nk'uko biri bitubwira, ariko ntabwo bivuga yuko Imana yavuye mu isi. N'ikimenyimenye ijambo ry'Imana ryabwiye Pawulo, yandikira Timoteyo aramubwira ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka azaza ibihe birushya. Ni ukuvuga ngo Imana yari ibizi ko ibihe tuzaba tubiriho, ahubwo iratuburira abazi neza ibyo gusenga no gukurikira ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana, ndetse n'abakozi b'Imana bagiye banyurwamo n'ayo magambo. Imana yagiye itanga imiburo ku Banyarwanda mu myaka yashize, ahubwo ibihe turimo uyu munsi ni ibyahanuwe kandi birimo gusohora. Ababikurikiye neza rero bazi aho isi igeze, bazi n'aho igihugu kigeze, bazi n'aho twerekeza, ndetse n'ibimenyetso bigenda bisohora ku kimwe ku kindi biba bigaragaza neza ko turi mu minsi yo kwiherezo ry'ibihe. Iyo tuvuga iherezo ry'ibihe rero, harimo n'iherezo ry'akarengane, harimo n'iherezo ry'ibyo byaha, ry'ubwo bugome, ry'ubwo bwicanyi, ry'ubwo bujura, iherezo ry'ubwo busambanyi, iherezo ry'abanyabyaha riri bugufi. Petero niwe wanditse mu rwandiko rwe avuga ati iherezo rya byose riri bugufi, ngo nuko rero mugire umwete mwirinde ibisindisha. Tugire umwete twirinde ibiturangaza, twe kugira ibyo turebaho twishuka by'akanya ka none, ahubwo turebe ku bugingo bw'iteka. Muri kino gihe abantu benshi barimo barahemuka mu buryo butangaje kandi mu buryo bwihuse, abavandimwe barimo kugambanirana, ababyeyi bakagambanira abana babo, abana bakagambanira ababyeyi babo, kandi bakabikora bumva ko bakorera ngo umurimo w'Imana. Muri iki gihe cyo nk'Abanyarwanda byo turabizi neza ko hadutse ibintu byinshi. Reka tuvuge noneho ibintu rusange wenda bishobora kumvikana mu matwi yacu twese. Hari ikintu cyitwa ngo gukunda igihugu. Abantu barimo gukora ibyaha bagambanirana, bakora ubugome ndengakamere mu izina ryo gukunda igihugu. Abica barica bavuga ngo barakunda igihugu, barimo barica abanzi b'igihugu. Ari leta ihica abaturage ikabarimbura, ikabamarira ku icumu yitwaje yuko ngo irimo ngo ibajije yuko ari abanzi b'igihugu. Kandi iyo leta ikabikora ivuga ko ari inshingano zayo. Turi mu bihe rero amahano arimo kubaho mu buryo bukomeye cyane, ku buryo icyaha cyahawe inyito, noneho ubwo ikitari icyaha gihindurwa icyaha, noneho icyaha gihindurwa kera. Turi mu bihe rero ibyari byari umwijima byabaye umucyo, turi mu bihe ibyari umwijima none ibyari umucyo babihinduye umwijima. Urugero, kuvugisha kuri mu Rwanda ni ikizira, ni icyaha kimeze nka za kirego, kizira kikaziririzwa. Umuntu wese uvugishije ukuri tuzi iherezo rye uko rigenda, kandi abamurwanya n'abamwica cyangwa abamushyira ku ngoyi baba bavuga yuko barimo barinda ubusugire bw'igihugu n'umudendezo w'igihugu. Abanyarwanda muri ino minsi barimo kwicwa, barimo gutezwa ikibazo cy'umutekano muke n'izi nzego zo muri leta cyangwa se za leta yashyizeho, birimo birakorwa byose bivuga yuko ngo abaturage barimo gushakirwa umutekano, kugeza yuko aho bamwe mu bayobozi cyangwa bamwe mu bategetsi barimo basanga abaturage mu nzu, bakabasanga mu buriri baryamye umugabo n'umugore, bakababyutsa. Urumva ubwo bubasha aho buri bugeze ahantu umuntu atakigira ubuzima gatozi bwe, bigeze aho umuturage wo mu Rwanda atakifite ubwisanzure n'ubwinyagamburiro, atakigira icyo bita mu Gifaransa vie privée, ubuzima ntavogerwa bwe, ahabwa n'itegeko nshinga kandi agomba kubahiriza ariko dufite ubutegetsi noneho bwo bwarenza karimbi busigaye bukora amahano ku manywa n'ihangu mu izina ryo kuvuga ngo abantu barashaka umutekano kandi ari bumara kuwuhungabanya. Abaturage barimo barakubitwa, abandi barimo baricwa bazira yuko ngo batambaye agapfukamunwa mu izina ry'uko ngo barimo guhatira abantu kwirinda indwara ngo batandura COVID-19 ngo itabica, ubwo barimo barashakira kubaho kandi ubutambaye agapfukamunwa akicwa. Turi mu bihe rero ibihe bicuritse cyane ku buryo icyiza n'ikibi byahinduranyije umwanya. Umuntu ahubwo utari umugome, umuntu utari mubi, umuntu udafite ingeso mbi ni ikibazo gikomeye muri sosiyete nyarwanda. Niyo mpamvu uzasanga abantu b'inyangamugayo bafite ibyo banenga, batemera, bifuza ko hari ibyakosoka, abo bashyirwa mu nzu y'imbohe, abandi bakicwa, abandi bakabarirwa irengero kubera yuko ntago icyiza gihabwa intebe, ahubwo ikinyoma nicyo kirimo gihabwa intebe cyangwa nicyo cyicaye ku ntebe. Imana idufashe kandi tubabarire cyane. Umuntu yavuga byinshi muri ibi bihe ariko icyo navuga ni uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo aba batunzi cyangwa se aba bategetsi, abantu bose Imana ibona ko bari muri urwo rwego, barasabwa kurira no kuboroga kuko hari ibyago bagiye kubona. Ntago hari gihe iyo barokore tuvuga amagambo nk'aya batangiye kuvuga abafite amafaranga menshi baravuga ngo yanga ubwo ba ngo urabona ngo barokore rero ngo bagira ishyari ingo iyo babonye badafite amafaranga ngo batukanga abantu bafite amafaranga ngo bakavuga ko bazarimbuka. Ntago bivuga kugira amafaranga ko ari ukurimbuka, ahubwo reba uko wabonye ayo mafaranga. Bibiliya iratubwira ngo nge sinkuzi nawe ntunzi, ariko Bibiliya irakubwira ngo ukwiriye kurira no kuboroga kubw'ibyago bigiye kuza. Abantu b'abatunzi muri iki gihe, abantu b'abategetsi muri iki gihe, abantu bafite amikoro, abantu bafite ububasha bwo kuyobora abantu cyangwa guhagararira abandi no gutegeka abandi, donc abantu bari mu nzego zifata ibyemezo, ubwo nabwo ni ubutunzi kuko ufite icyo cyubahiro undi wese atagira. Ariko Bibiliya iravuga ngo Imana irabaziye ko hari umunsi w'ibyago ugiye kuza. Ntago yavuze ko ari uko Imana yabagiriye ishyari ngo muratunze, ahubwo Imana irabaza ubutunzi mufite mu butunze gute, mwabubonye mute, n'izihe nzira mwanyuzemo. Dufite abakire benshi mu Rwanda muri kino gihe muri rusange bakijwe n'uko bibye amabuye y'agaciro muri Congo. Iki ni ikibazo gikunda kugirwaho impaka, abanyarwanda cyangwa abategetsi bo mu Rwanda basigaye birirwa bisobanura ngo babavuze. Birashoboka ko minisitiri ashobora kuvuga ati baratubeshyera kuko minisitiri ntabwo abazi ibyo by'amabuye y'agaciro kuko yibwa n'uko aza. Amabuye y'agaciro afitwe na bamwe bake cyane mu Rwanda. Iyo mvuze bake cyane ntimugire ngo ubwo nawe ukiyumvamo ukagira ngo ndabapfobeje. Ntabwo mapfobeje, muri benshi murenze umwe, ariko ntabwo muri benshi cyane dukurikije miliyoni 16 z'abanyarwanda. Ni umubare muke w'abanyarwanda wihariye butunzi, ariko ubwo butunzi nabwo bwarabonetse mu buryo bw'amanyanga, mu buryo bwo ku twese turabizi ko amabuye y'agaciro muri Congo yabonetse, intambara zabayeyo ndetse n'umuvu w'amaraso wahatembeye kugira ngo ayo mabuye aboneke. Abanyekongo barahapfiriye, abanyarwanda b'impunzi zahungiyeyo zarahapfiriye, abasirikare b'u Rwanda bagiye kurwanira urwo rugamba barahapfiriye, n'amabuye ariho amaraso ariho umuvumo, kandi n'ubutunzi burimo amaraso buriho n'umuvumo. Ba nyiri ubwite bo barabizi, ariko niyo nzira bo bahisemo kubera yuko baravuze bati nka bya bindi abanyarwanda bavuga ngo ariko ni imvugo y'abatizera babagome bavuga ngo hakuburana n'umurwayi cyase n'inkomere ngo naburane intumbi nuvuga ngo nabagome ndenga kamere bahisemo umurongo bwo kurimbura abantu bose bahagaze imbere n'umuntu wese ugerageje kuvuga ukuri kandi ukuri gushyira mu mucyo ushobora gutangazwa ugatuma noneho abo bantu baboneka nk'abanyabyaha imbere y'amaso y'abanyarwanda ndetse n'isi yose abo bose baricwa ubwo nuvuga ngo rero ubutunzi nk'ubwo Imana nibwo ifuhiye ntabwo ari abarokore bafuhira ubutunzi ahubwo ni ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ni igihe cyo kurira ni igihe cyo gushaka ko abantu baboroga bakaborogera Imana kuko ngo hagiye kuvuka ibyago kandi ngo bigiye kuza abantu bazabibona kubera yuko Imana ngo ibone ubwo butunzi nk'uburoze nk'ububoze nako mumbabarire ngo ndetse n'imyenda abantu bambaye nubwo babona ko bambaye neza ariko ngo igiye kuribwa n'inyenzi amazahabu n'amakorta n'amadiyama n'ibindi byose bibiri yitubwira hano ngo ni feza zanyu ngo bigiye kuribwa n'ingese ngo kandi izo ngese nizo zaba umugabo wo kubihamya nuvuga ngo ibingibi bivuze yuko ni ibintu bizaba mu buryo ndakuka ariko tutagiye na kure mu buzima bwacu bwa buri munsi ni bangahe bafite ubutunzi twagiye tubona abatunzi no mu mateka y'isi ariko uyu munsi batakibukwa uyu munsi batakiriho nubwo ubutunzi bwarayoyotse bwaragiye kandi buri wese ashobora kubona urugero rw'aho areshya naho dushobora kubona ingero z'abategetsi b'isi bakomeye kurusha abo dufite uyu munsi bagiye kuri ya high table cyangwa ya table d'honneur njya numva bamwe bifuza kwicaraho hari abahicaye rero batakiriho ariko abandi b'iwacu barica bagakiza bagahitana bakarimbura bagasenya ngo barashaka kwicara kuri table d'honneur ikibazo kirakomeye rero ikibazo aho gikomereye nuko ijambo ry'Imana iyo rije rivuga gutya riba rifite impamvu yivuze yuko abanyarwanda bagiye guhura n'ikibazo gikomeye muri iyi minsi iri imbere noneho igihe kikazabaho aho abantu batazakizwa n'ubutunzi bwabo kandi ababufite bazi ko ari wo mutungo bafite bazi ko bashobora gukora icyo bashaka cyose mu gihugu bazi ko bashobora kuguritsa indege igihe cyose bakayijyana aho bashaka bazi ko bashobora kujya mu isi yose aho bashaka bazi yuko bashobora kwica uwo bashaka mu gihugu bakontrola ibintu byose bakumva ko bafite ubushobozi buhanitse cyane ariko Imana yemera camarenga ivuga yuko hari igihe kigiye kugera n'ubwo butunzi ntagire icyo bumara hari igihe kigiye kugera n'ubutunzi ntibugire icyo bumarira abanyirabwo cyangwa se ngo bubona bakize kuko ngo hari ibyago bigiye kuza ntago ndimo gucuma igikuba ahubwo ni ijambo ry'Imana ririmo kubitubwira kandi iyo twumvisha ibintu nk'ibi abafite ubutunzi nibo barakara cyane ngo turimo turabaciraho iteka ngo turavuze induru ngo turabuze amahoro nibyo koko ijambo ry'Imana iyo rivuze ibi ngibi ni ukuvuga ngo ufite byinshi niwe ubona azatakaza byinshi abafite ubutegetsi ni kubera ko aribo babufite bazabutakaza bakumva ko bazatakaza ubutegetsi ariko udafite ubutegetsi ntacyo atakaza ufite ubutunzi rero nawe yaba yarabwibye yaba yarabukuye hehe mu nzira zose yanyuzemo Imana y'ibizizi yiba bufutuze cyangwa budafututse uwo niwe ugira ikibazo mu mutima akahangayika Imana yaradufashe cyane ubundi twajyaga tuzi yuko n'abatunzi muri kino gihe barimo bigengesera kuko bo batazi yuko ngo bakoma yombi bagakoma amashyi bagatanga imisanzu bakajya gute ngo bakigura ngo bareyo ko bwacya kabiri nkuko iyo batinze ho gatoya ibyo bitezaga cyamunara ariko si nibyo gusa ibyo byago byo byakorwaga gutyo nabyo bigiye gutagaciro ahubwo hagiye kuba icyorezo cyangwa se ikigeragezo rusange ibyago rusange mu gihugu bigiye kureba abantu bose noneho na bawundi barenganyaga ntagiye ko ntazabona umwanya wo kongera kurenganya kuko nawe azaba yabuze hapfunda imitwe ibyago rero bigiye kuzira abategetsi bikazira abakire bikazana abatunzi bikazira abanyarwanda bose mu ngeri zabo zose buri wese ukwari kandi kumunzani we akanyuraho cyambona hari urugiruko ruri hanze narwo rwasaze rwisigaye rwamamaza ubusambanyi nkaho ari business biriya nabyo ni bizira mu maso y'Uwiteka aho n'abana b'abakobwa birirwa bambara ubusa ku matv ngo na macano tv ngo barimo baramamaza ubusambanyi kuko bukorwa cyangwa se abantu ngo babaho nguko abantu bakuru baryamana babigize umushinga babigize umwuga ibi ngibi ngarutse ku ijambo mu kanya navugaga by'uko turi mu bihe icyari cyiza cyabaye ikibi n'ikibi kikaba cyiza ibyari umwijima bikaba umucyo n'ubyari umucyo bikaba gahindurwa umwijima nibyo bihe turimo aho usigaye ubona abana b'abakobwa birirwa ku mashano ya TV kuri YouTube bambaye ubusa barimo bamamaza ubusambanyi nuko bukorwa leta ikarenga ikajya guhangana n'abantu barimo kuvuga kuri n'ibyago biri mu gihugu n'abaturage babayeho nabi nuko babayeho nabi n'abantu wenda barimo kurengana cyangwa se n'abafite ingorane runaka leta yagombye kwitaho ku buryo byayikebura abatabariza abo bantu nk'abo bakeneye kurengerwa akaba aribo bita abanzi b'igihugu ariko izo ndaya zirirwa ziri ku macano TV akaba arizo noneho bihorera bakamera nk'abatayibonye igisubizo ni kimwe benshi nuko mu barabo bafata ibyemezo byo guhana abavuze yuko leta ari byititayeho nuko muri izo ndaya nabo abarimo abakozi bacyazara abakiriya babo niyo si bibonamo niyo mpamvu bene izo cano zimvuka buri munsi kandi zigakora buri munsi ariko hakaba hari imbaraga n'ibyemezo bifatwa byo kugira ngo bafunge insengero ahubwo bafunge ahantu abantu basengera bafunge n'abishyira hamwe ngo basenge bafunge ibintu byitwa gusenga babica intege hanyuma ahubwo ubusambanyi aribwo bwamamazwa mu gihugu ngicyo gihugu turimo bamwe muri twebwe bamwe bajya bavuga bati kira gihugu cyabaye nka Sodomu na Gomora ntabwo baba babeshye bayakurikije amategeko ya Bibiliya birakabije kandi biteye ubwoba Imana rero idufashe kandi idutabare nk'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi ibyo ni bimwe mu bimenyetso biriho muri iyi minsi ariko Imana rero yabivuzeho ni igihero cyo kuboroga ndetse no kwitegura ibyo byago kuko hari ikibazo cy'ikosa ryabaye gikomeye Imana ihaniye abantu nuko ngo badamarariye mu isi ngo kandi bishimira ibibanezeza bibi ngo bihagije imitima ku munsi wo kurimbuka ni ikibazo gikomeye cyane ko abahisemo habayeho guhitamo ariko ayo mahitamo aba mabi hanyuma banezeza imitima yabo ariko baranadamarara kandi bitari ngo bikwiriye ijambo rikomeye ry'ikintu cyatumye Imana irakara cyane ngo nuko umukiranutsi ngo mwamuciriyeho iteka ahangaye mageze hanyabutsa byinshi mu mateka y'igihugu cyacu nkibuka akarengane gakorerwa abanyarwanda kubera ko bavuze ukuri abanyarwanda bavuze ibibazo by'igihugu abanyarwanda bavuze akarengane abanyarwanda bavuze abicwa abanyarwanda basabye uburenganzira bwo kwibuka bene wabo abanyarwanda babaza ibibazo baburiye ibisubizo benshi abantu bamaze guhitanwa cyangwa se bamaze ibitambo bimaze gutambwa kubera icyo kintu cyo kubaza ukuri kubaza ikibazo cy'ukuri ntibigire ingano tusabye wenda nk'imibare cyangwa se nuko nayo itariho ariko akaba hibarura ritagize aho ribogamiye tukabaza kuva muri 94 kugeza uyu mwaka w'2021 tukabara abanyarwanda twari dufite icyo gihe mu ngeri zose tukareba n'ibyagiye bituma wenda batakiriho n'ibyabishe no cyatumye batariho n'icyatumye wenda batari mu Rwanda bari hanze n'icyatumye bajya hanze n'icyatumye babaho buri wese umuntu akamubaza ibye twasanga hari ibitamo bitagira ingano kubera iki byose bishingiye yuko ukuri kwabaye ingume kubera ko hari ikibi hari ikinyoma kiyemeje gutsikamira ukuri igihe cyose kugira ngo utajya ahagaragara ariko twese nk'uko tubiziranyeho ukuri guca mu ziko ntigushya twarayibonye muri Burkina Faso Thomas Sankara yarishwe hashira imyaka myinshi cyane uwamwishe Kapiteni Blaise Compaoré ubahari twese turahazi ariko ntago nawe yarazi ko kiragiye kizagera ikinyuma rero gishobora kubaho kikanaramba cyangwa se kikabaho gutyo ariko nta nubwo gihera iherezo kuri kuraganza guca muziko ntago gushya ukuri umukiranutsi mwamuciriyeho iteka muramwica atabarwanya tufashe urugero rwa hafi Rwigara Sinapolo yarishwe kandi yishwe atabarwanyije ntago bivuze ko iyo mvuze ngo umukiranutsi nuvuga ngo umuntu wese uri innocent mu kintu runaka Kizito Mihigo Kizito Mihigo innocence ye Kizito Mihigo yishwe adashobora kurwanya leta azira gusa ibitekerezo no guhimba n'inganzo ye guhimba nuko abona ibintu ariko yarishwe dufite ikibazo gikomeye cyane maze rero abagiye kubona ibi byago ntibagire ngo arahandi biva kuri aya maraso atariho urubanza ameneka umunsi ku wundi Karasira Aimable uri muri gereza hari arazira iki buriya kubera yuko yavuze ngo kuri mbona nibyo bimujyanye muri gereza Idamange Yvonne Deo Mushahidi n'abandi bose bari hariye muri kiriya gihugu bafunzwe mu buryo butanasobanutse bamwe bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi bafunzwe nande n'inzego za leta nduvuga ngo leta ikora makosa nkana ariko amadiskuru ngo nta muntu uba hejuru y'itegeko kuki se leta ijya hejuru y'amategeko ari nayo yashyiraho maze iyo bimaze kugonga leta iritakana ikavuga ngo ubwo ni umuntu ku giti cyo bikoze ariko izo n'inzego n'abafite abantu bahagarariye izo nzego maze rero niyo bakoze ibyo ngibyo bajye bafata responsibility yuko leta ari yakoze amakosa turabyumva hirya no hino ba gitifu abashinzwe umutekano abanyerondo badaso hirya no hino inzego zitwa kare za leta zose ziriho amakosa zirimo zikora leta amakosa irimo ikora abanyarwanda ese yizaregwa hehe ngibi rero bituma ibyago bigera ku gihugu kuko ni ibyago biza bigendeye responsibility y'igihugu leta iriho rero igomba kwihanganira ibigiye kuyibaho n'abarenganya bakihanganira ibigiye kubabaho n'abo batunzi b'iby'ubutunzi babukoresha nabi buri wese akirengera ingaruka ikintu kibabaje ni kimwe nuko bigiye gutungura benshi kandi barabwe n'ubundi mo kubivuga hari abantu aribo byumve bigaca mu gutwi bikagenda mu kundi ariko n'igihe kigeze hari abantu bazasinga amasengesho y'amatakirangoye kandi Imana yarababuriye igihe gihagije Imana itubabarire cyane gice cya kabiri ndihanganisha abo bose barengana ndihanganisha izo nzira karengane ndihanganisha iyo miryango yose iri mu kaga ndihanganisha amaze gupfakazwa n'iyi leta ndihanganisha amaze kugirwa impfubyi n'iyi leta Karasira Aimable arimo nk'umugabo wo guhamya ibingibi turimo kuvuga n'impfubyi y'iyi leta ari kuni nayo yamukuye ku kazi ni nayo imufunze niyemo kumwica imukoresha icaroza kandi ku rundi ruhande kagenda kavuga ko ariyo yamurokoye turi mu bihe bikomeye cyane by'iminsi y'imero ko kuri kwabaye ingume ni igihe cy'ubugome ndengakamere igihe abanyafurika n'abanyarwanda muri rusange barimo gukandamizwa nkana kubera yuko habayeho guhitamo kugenda muri uwo murongo w'ubugome nyine u Rwanda rudashobora badashobora kureba kumva iby'abaturage basenyerwa na kaga barimo ibirimo kubibabera mu gihugu ahubwo bakirukanka bajya gukorera abazungu bajya muri misiyo z'abazungu kujya kwibya no kujya kubarindira ibyabo bahisemo ko bagaragwa abazungu kandi barangiza bakajya kurushuka abandi bagenzi babo muri Afurika ngo Afurika ikwiye kwigenga irigenga ite ko nawe ubwawe utigenga kandi uri umugaragu w'abazungu imitungo yose utunze ari ubufatanya cyaha bw'abazungu harimo maguha ibintu byo kwiba gusa ikibazo ni iki uraburunda ubwo butunzi uburunda cyane ariko umaze kuvamo umwuka ntacyo uzabukima kumari wowe abarembye nabo babiribye neza ngo akamanyu k'umutsima ntabwo ari byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima Imana idufashe cyane uyu mubiri twambaye turawusiga tukawusiga neza tukawambika neza ariko iyo tumaze kuvamo umwuka umubiri nawo ntacyo ukimaze uko gukomera abantu bakangisha ubutegetsi bagahonyora rubanda twese tubizi neza ko igihe kigera tukava muri iyi si tukajya iwabo wa twese aho umutegetsi azahura n'umukene mwirimbi rimwe umuntu agira akibaza ngo harya ubutumara iki tumaranira iki n'iki gituma tumarana n'iki gituma twangana n'iki gituma tugeza aho ducirana ibico n'iki gituma tunezezwa no gukandamiza no kuhonyora no kwiba no kurenganya kandi natwe amaherezo tuzava mu isi Imana rero dufashe idufashe kandi tugire neza Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira dore umuhinzi yategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba muba ariko namwe mwihangana mwikomeze mu mitima kuko kuza k'umwami wacu Yesu kubegereye ntimwitotombane bene data mudacirwaho iteka dore umucamanza ahagaze ku rugi abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana mu bakoreye icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu kandi muzi ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe ariko bene data ikiruta byose nimukarahire naho byabijuru cyangwa isi cyangwa n'indi ndahiro yose ahubwo ijambo ryanyu ribe ye oya kugira ngo mudacirwaho iteka mbese muri mwe hari ubabaye nasenge hariho unezerewe naririmbe muri mwe hariho urwaye natumira abakuru b'itorero musabire bamusize amavuta mu izina ry'umwami wacu kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse kandi naba yarakoze n'ibyaha azaba bibabariwe mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyasenganye mwete Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka itatu n'amezi atandatu itagwa. Arongera arasenga nuko mu ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Bene data, nihagira umuntu muri mwe yoba avuye mu kuri undi akamuyobora, mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo, azakiza ubugingo urupfu kandi azatwikira ibyaha byinshi. Imana idufashe cyane. Nimwihangane bene data, banyarwanda banyarwandakazi murenganywa, murimo guca mu bihe bitoroshye. Mwihangane, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nitwihangane ngo kugeza ku gihe cy'umwuka umunsi w'umwana wacu igihe azazira. Yesu azaza, azaza, azanyura no mu Rwanda, tuzayibona. Yesu azaza, ibi bikomere byose bizomorwa. Yesu azaza, aya marira y'abapfakazi n'imfubyi azahozwa. Yesu azaza, aka gahinda uterwa n'abawe n'abakakurengeye, Yesu azakakurinda, azakakumara. Yesu azaza, azaza kandi azakuraho ibyo byose rero bikurenganya. Azaca intambara zishire, azakuraho abo bose barenganya, abo bica abahanuzi, abo bica abakiranutsi, azabakuraho. Igihe kizagera Yesu nazi, ibi byose bizahinduka kuba bishya. Erega na mbere ntabwo ibi ngibi ariko byahoze, kandi rero biguha icyizere cy'uko atari ko bizahora. Ikintu cyose kigira igihe cyacyo, kandi ikintu cyose cyatangiye, ikintu cyose cyagize itangiriro. Ujye uhumura, ujye utegereza, ujye wihangana, kizagira iherezo. Nta kigeragezo ku munyarwanda n'umunyarwandakazi kitazagira iherezo. Kandi nk'uko bucya bukitwa ejo, nako ibi byose bizarangira, tukabona ejo heza. Iherezo rya byose riri bugufi. Mwihangane, haleluya. Mwihangane, mureke twihangane, tugeze mu gihe Yesu Kristo azazira, kuko kuza kwa azaza ntabwo azatinda. Imana iduha umugisha. Nagira ngo rero dufatanye gusenga, kandi twubaha Imana duciye bugufi, dusabirane twese. Imana, ndagushimye ku bw'aya magambo uyu munsi utugejejeho, no guhumuriza imitima yacu, no kuburira abanyabyaha iby'ibyaha n'iherezo ryabyo. Ndagushimye ko uzaza kandi utazatinda, kandi ko imitima yacu ikanguriwe kwihangana kugeza kuri uwo munsi wawe Kristo. Nsabiye imigisha abantu bose bemeye kugarukira, bemeye guca bugufi bakava mu byo barimo. Ahari aho hari abari bari mu nzira yo kwica abandi, kunyaga abandi, ubugome ndengakamere, gusuzugura abantu, kwikakaza, kwigomeka, Mana abakugarukiye bose bababarire. Imitima y'abakugarukiye bose, ababa baratannye bavuye mu nzira yawe, Mana bose bababarire. Amaraso yawe Kristo abonere kuri buri muntu wese. Ndagushimye ko twibukije Mana ko muri iyi si turi abagenzi, kandi ko ntacyo twayizanyemo, nta n'icyo tuzayikuramo. Kandi turagushimye kuko twibukije yuko uko wagiriye neza Yobu, ibintu byamushizeho, amatungo n'abana be n'umuryango byamushizeho, kandi ngo ukamugirira ibambe n'imbabazi. Natwe niko twisabiye kugira ngo Mana, abanyarwanda muri rusange, ubiteho kandi ubagirire ibambe nk'iryo wagiriye Yobu. Ndagushimye kuko twumvise. Ngaho dufashe kandi duhe ejo hazaza heza. Nkwereka igihugu cyacu muri rusange, nkwereka igihugu cyacu kirimo ibibazo bikomeye, nacyo turimo turaca mu bibazo bya politiki ikomeye cyane y'amacakubiri, itanya abanyarwanda aho kubaka no kubahuza, ifite kubaka no guha ubumwe mu kanwa gusa, ariko ibikorwa bihakana ibyo bavuga. Mana, turi mu gihe impunzi zimaze kuba nyinshi hanze y'igihugu, tumaze igihe hari impunzi ziri hanze zananiwe gutaha, tumaze igihe kandi n'abari mu gihugu nabo babaye impunzi mu gihugu cyabo. Mana, ndakwereka izi ngorane z'iki gihugu, ntago nasoza ntakikweretse, ngusaba ngo tabara abanyarwanda muri rusange, kandi utabare u Rwanda rwacu. Ndagushimiye kuri Imana uzi urusobe ruri muri iki kibazo, kandi uraza aho Satani yateye yinjirira, nzi neza kushobora kwakemura ko kuri Imana yacu ni wowe ufite urufunguzo rw'ibizatubaho mana nkweretse urwanda nkweretse abanyarwanda utugirire neza kandi turengere tugushima ibyatubayeho nubwo abayimo ibyago byinshi ariko tukweretse nibiri imbere mana kugira ngo ukomeze n'abasigaye twese nuduye kukubana kukubahisha mu izina rya Yesu byamujije kandi dushima amen amahoro ya Kristo abane namwe icyumweru cyiza kuri mwese yari Jean Claude Habimana ubifuriza amahoro y'Imana kumana bye
Shirubowa ukuri imbere ndamuse ukurwanirira numwe afite uko azabigenza humura yakoze intambara mwe Egiputa ahamagara inda n'ibicare mu mirwano amagare n'ingabo bya Farao
abiroha mu nyanja
nyamara yakora kantu
abantu bagatangara
nyamara yakora kantu
abantu bagatangara
nyamara yakora kantu
abantu bagatangara
Ibigeragezo biraguhiga abanzi bawe baraguhiga akagambane karakoze ndetse na ruswa zaratanzwe ariko uzabica mu myanya y'intoki uzabica mu myanya y'intoki bisigare bisiganuza Ibigeragezo biraguhiga abanzi bawe baraguhiga akagambane karakoze ndetse na ruswa zaratanzwe ariko uzabica mu myanya y'intoki uzabica mu myanya y'intoki bisigare bisiganuza
Ibyimana itarakora iminsi zabirangiza
Ibyimana itarakora iminsi zabirangiza
Ibyimana itarakora iminsi zabirangiza
Ibyimana itarakora iminsi zabirangiza
Ahimba zari gati ya Maraso yahabuwe Ibyimana itarakora iminsi zabirangiza Ahimba zari gati ya maraso ya Naboti Ninaho zari gati ya maraso yahabuwe Ibyimana itarakora iminsi zabirangiza Abakwanga nibavuga uje winumira Nibagira icyo bakora uje wihorera
Ibyimana itarakora iminsi zabirangiza
Ibyimana itarakora
Tarakora iminsi zabirangiza
Ibyimana itarakora iminsi zabirangiza
Ibyimana itarakora iminsi zabirangiza
Ibyimana itarakora iminsi zabirangiza
Nanduru ntarusa kubyaye ubuza kumva kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe niwe mwami w'ukuri Mwitangiriro kugera mu byahishuwe niwe mwami w'ukuri
Aburahamu ati ijambo mbwiye mana rinkoze ku mutima ikambe muri uri y'abakarudaya nge mu gihugu zanyereka nikuvuze kandi uvuze kuzampera y'umugisha ijambo mbwiye mana rinkoze ku mutima Aburahamu ati ijambo mbwiye mana rinkoze ku mutima ikambe muri uri y'abakarudaya nge mu gihugu zanyereka nikuvuze kandi uvuze kuzampera y'umugisha ijambo mbwiye mana rinkoze ku mutima
Aburahamu ntiyari kubona Isaka atavuye muri uri y'abakarudaya mana wakoze agatendo Sarabyara Isaka araseka Nubu wakora kantu ugatungura abantu nyamara yakora kantu
abantu bagatangara
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 iminsi izabirangiza
ibyo Imana itarakora iminsi
izabirangiza ibyo Imana itarakora iminsi izabirangiza ibyo Imana itarakora iminsi izabirangiza Tarakora iminsi izabirangiza
Ibyo Imana itarakora iminsi izabirangiza
Ibyo Imana itarakora iminsi izabirangiza